Here's another one. Here's another
na nisipotoka sio tu Mungu paka shetani ta doubt.
What up? Tumia akili kabla ya kutumia. Manengo, you know me.
Touch,
stamina, touch. You know me. Busy, busy.
Okay, niko peke yangu sina dada wala nduri wakinitaka nipo bana kunywa pombe Magufuli gigi kunipa papa mbiona wivu kana panda graph wambieni nipo Kenya napewa papa Jones na calligraph wambieni watoto waludi shule na washangaa wanauza K wakati Mwanza ziwa bure sa kankibia Mwanza kenda Tabora kaliwa chungeni msicheze hiyo kote gerezani mtalia mini yanga nampiga mdogo na mkubwa yani namkalisha ndanda mpaka Simba wa Yuda. Simiriki them, simiriki shem. So kiniona na jijua, jua na maumivu sem. Picha mjoni, so amjui hata kusoma. Kwa manengo, mikeka na mla muindi wa kuchoma. Na siyo bongo tu, nenda Mozambique watakwambia kuwa na uza chai ya langi, ubungo maziwa.
Kama jazi linasonga, wacha bomba ipepe. Wacha bomba ipepe, paka tunatia nanga. Wacha bomba ipepe, wacha bomba ipepe. Watoto amejivoga, kimia na nguvu za uza soda.
Watuzi macheki tunavuka
boda.
Ah, na huu mwaka nawachezesha kichula chula. Nkikuta napiga tano kagolini uko manula. Pole mnafiki Mr. Yuda, mbele yangu wezi tamba. Naona unapoteza muda kamshenga wadogo janja. Wanaunijua fizude wanashaka na mimi. Nadata na mimi, kitema wanadaka madini. Mtu makini, mchezoni nuze sura kwa nini. Ngumu kumeza Mr. Paka roo saba kazini. Ukiona natingisha kichwa, chaki na zipu. Mana na vichwa viri na vyotumia kila siku. Wambieni wapinzani habari yao tunaye. Wasije CCM kirumba tapigwa roba zambao. Shoga ukikosa fumba, danga. Kusubi kogo ya mapenzi pata mchumba, tanga. Kula sana unga, wanga. Kipata dem kisu tafta chumba.
Kama jahazi linasunga, wacha bomba ipepe. Wacha bomba ipepe, paka tunatia nanga. Wacha bomba ipepe, wacha bomba ipepe. Watoto amejivoga, kimia na nguvu za uza soda. Watu zima cheki tunavuka boda.
Watu zima cheki
tunavuka boda.
Na mistari mitamu, tega sikio ni waonjeshe. Yani mini mtamu, paka nandi, aliniomba ni mnogeshe. Manengo ni chuo bro, na siyo veta. Na pigaga gita, kinanda dizezeta.
Mbeni watabili wa ndoto, mizi ndoto zinanionea. Mana kilala na mto, wanautaga na ugelea. Na ununda wangu wote, siyai kuenda segelea. Geto na vuta subila kuliko poda na mea.
Mini mesha zoea ngombe, na mbuzi nusu. Kwa hiyo sirizishwi, na demu nye kikuku msichojua. Kwenye korabo na mkalisha mkali wao mkude Simba paka na mkali wenu.
Kuhaso ndo kauli mbiu, amkeni washikaji. Mezo kafa na kiuno kuna kaa ubungo maji. Likotoka ni atari akiombeki hali mbaya. Hata nkifa bila gari ntendesha cha gari laya.
Kama jahazi linasunga, wacha bomba ipepe. Wacha bomba ipepe, paka tunatia nanga. Wacha bomba ipepe, wacha bomba ipepe. Watoto amejivoga, kimia na nguvu za uza soda. Watu zima cheki tunavuka boda.
Zima cheki tunavuka
boda. Zima cheki tunavuka boda. Oh my baby, acha bomba my baby. Oh oh, acha bomba. Acha bomba.
Touch, touch, touch.
Tumia akili kabla ya kutumia.